SBS Radio.
Shir madaxeedkii labaad oo ahaa mid aad loo wada sugayay oo dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Labada hoggaamiye ayaa la filayay inay ku dhawaaqaan horumar ay ka sameeyeen hubka nukliyeerka oo laga joojiyo Waqooyiga Kuuriya ama gacanka Kuuriya ayna heshiis halkaasi ku wada saxeexan. Mr. Trump ayaa sheegay in hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya uu ballan qaad weyn u sameeyay oo ah inuu furfurayo xarun lagu baaro laguna soo saaro hubka nukliyeerka, kaasoo gundhig u ah hubka nukliyeerka Waqooyiga Kuuriya. Laakiin si uu taas u sameeyo, Mr. Kim wuxuu Mareykanka ka dalbaday inuu gebi ahaanba cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku saaray Waqooyiga Kuuriya la qaado. Mr. Trump ayaa sheegay inuusan taas isagu diyaar u ahayn.
You have to be prepared to walk. I could have 100% signed something today. We actually had papers ready to be signed.
Waa inaad diyaar u noqoto mararka qaar inaad isaga baxdo shirka. Maanta waan saxiixi karay heshiis. Runtiina waraaquhu diyaar ayay noo ahaayeen inaanu saxiixno, laakiin annaguma habooneyn. Inaan heshiis saxa saxiixna ayaanu doonaynaa. Heshiis saxa ayaa ka fiican mid lagu degdegay. Saacada kadibna Waqooyiga Kuuriya ayaa si ka duwan u dhigtay wixii dhacay, iyagoo sheegay inay weydiisteen oo keliya in qayb ka mid ah cunaqabateynta la qaado ee aysan dalban in gabi ahaanba cunaqabateynta la qaado. Isagoo laga turjumayo ayuu wasiirka arrimaha dibadda Waqooyiga Kuuriya Ri Yong-ho sheegay in dalkiisu miiska soo saaray waxa uu ugu yeeray hindisayaal suuragal ah.
We offered a realistic proposal in this meeting. If the United States removes partial sanctions,
waxaan shirkan ku soo bandhignay hindisayaal macquul ah haddii Mareykanku qaadi lahaa qaybo ka mid ah cunaqabateynta, gaar ahaan kuwa dhibaateynaya dhaqaalaha shacabka iyo nolol maalmeedka dadkeena. Annaguna waxaan gebi ahaanba furfuri lahayn xarunta Yongbyon oo ah xarunta soo saarta laguna baaro hubka nukliyeerka, iyadoo ay goobjoo ka yihiin khubaro Mareykana iyo guddi farsamo oo labada dalba ka kala socda. Mr. Ri ayaa intaa ku daray inaysan Waqooyiga Kuuriya bedeli doonin hindisahan haddii xataa Mareykanku wada hadalo oo dheeraada dalbadaan.
It is difficult to say whether there might be better agreement than the one based on our...
Way adag tahay in la sheego in heshiis ka duwan midkan la gaaro. Annagu mabdi'iyan halka aan joogno iskama bedelayno. Hindiseheennana ma bedelayno haddii xataa Mareykanku ku baaqo wada hadallo kale. Mr. Trump ayaase sheegay inuu sii wadi doono in mar kale shir saddexaad la qabto.
I want to keep the relationship. We will keep the relationship. We'll see what happens over the next period.
Waxaan doonaynaa in xiriirku sii socdo. Waanu sii wadaynaa xiriirka. Waan arkaynaa waxa dhaca waqtiyada soo socota. Midda muhiimkaasi waa in Kim uu iga ballanqaaday in wax kastoo dhaca uusan tijaabin doonin gantaalo. Waana aaminayaa ballanqaadkaas uu iga qaaday. Waxaana rajaynayaa inuu ka dhabeeyo. Dareenka laga muujiyay natiijada shirka ayaa kala duwanayd. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Koonfurta Kuuriya Kim Yong-yong ayaa sheegay in dalkiisu rajaynayo wada hadallo dheeraada in la qabto.
Trump deegaanka Kim Jong-un gumuyanjangi.
It's unfortunate that President Trump and Chairman Kim
wa nasiib darro in madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim aysan heshiis buuxa ku gaarin shirka maanta. Hase yeeshee, waxaa cad inaan waxoogaa horumar ka gaarnay marka loo eego halkii aanu hore u joognay. Waxaan aaminsanahay in labada hoggaamiye ay isfaham qoto dheer yeesheen intii wada hadalku socday. Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa telefoonka kula hadlay Mr. Trump inta uusan dib ugu duulin dalka Mareykanka, wuxuuna ku taageeray madaxweyne Trump inuu shirka soo gabagabeeyey iyadoo waqtigii aan la gaarin uu isaga baxay.
I fully support Mr. Trump's decision not to easily compromise based on his...
Si buuxda ayaan u taageersanahay go'aanka Trump inuusan wax tanaasul ah ka samayn, sida ay nooga go'an tahay in gacanka Kuuriya laga dhigo goob ka caagan hubka nukliyeerka, lana sii wado wada hadallo taabagal ah oo ku dhiirigelinaya Waqooyiga Kuuriya inay tallaabo sax qaado. Hoggaamiyaha aqalka senatka ee xisbiga Dimuqraadiga oo looga tirada badan yahay aqalkaasi Chuck Schumer oo inta badan ilsan siyaasadaha Trump ayaa madaxweynaha ku amaanay go'aankiisa shirka.
President Trump did the right thing by walking away and not cutting a poor deal.
Madaxweyne Trump go'aan sax ah ayuu qaatay markuu isaga baxay shirka intuu saxiixi lahaa heshiis daciifa oo igu sawira heshiis ka yar in gabi ahaanba hubka si la xaqiijin karo looga mamnuuco gacanka Kuuriya wuxuu awood dheeraada siin lahaa oo kaliya waqooyiga Kuuriya.
sbs.com.au